pesa kidonda. Cheki dem yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ay, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Naguza nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hada big game jack kwa the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.
Let's get it. Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi basi ni vipi ni na ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Bidi jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hit song imefanya msupa take kunizalia. Swali kubwa na juuliza mini shadia. Siwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila label kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kaimeiva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shondi lipe full price. Aba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwanyonginye mikona half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Naguza nionekani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Haga big game jack kwa the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.